DatiSafi.com.
Ausulize babake na nani hapo, auliza dadako anatoka na nani, utanijua mimi nani. Acha renti microphone kupasia.
Ah, producer Chege, watembebe
kwenye gemu watoto shanasa, mikipopu kwa nyuma na wapapasa, wanagopa kuzichanga karata, huko huko mberebere na wafata. Kwenye gemu watoto shanasa, mikipopu kwa nyuma na wapapasa, wanagopa kuzichanga karata, huko huko mberebere na wafata. Wanaogopa
kumana na fagiria,
wanaogopa
kumana na chalazia,
wanaogopa
kumana na fagiria,
wanaogopa wanaogopa
kumana na fagiria,
wanaogopa. Basi wambiyo what against you, wapate melio, what against you, wapate melio, what against you, wapate melio, what against you, wapate makana simba, what against you, wapate melio, what against you, wapate. Basi wambiyo what against you, wapate melio, what against you. Atujaribu tunafanya kweli, ukifeli na kuchana nechirari, kaa karibu ka upati mishari, lazima ucheze yata kama ukombari. Nilika kimia watoto wakanecheka, moyoni mwao wakajua ntabwecheka, kumbe kidume nazidi suka mikeka. Popa steka zishindani na mapaka, wimba wataimba na mime nitaimba, ila mwisho wasiku wezo tajieleza. Kuchana nitachiana na wao watachiana, ila daima kama watoto watu niweza mie. Wanaogopa
kumana na fagiria,
wanaogopa
kumana na chalazia,
wanaogopa wanaogopa
kumana na fagiria,
wanaogopa. Basi wambiyo what against you, wapate melio, what against you, wapate melio, what against you, wapate melio, what against you, wapate makana simba, what against you, wapate melio, what against you, wapate. Basi wambiyo what against you, wapate melio, what against you, wapate makana tusha, what against you, wapate melio, what against you. Eni chegeski wapo watoto achanga ule, watoto wabogota mungu, haina kubali sana mwanangu simba mkosi, sile mani sile. Na kubali sana mwanangu ofisiali, gari wash, sila la yombo. Watoto mwananyamala, watoto wakimala, watoto wambagala, watoto wabwaoni. Na kubali sana mdogo ayubu, watoto wa Stone Jamaica, watoto wa Chamans. Haina kubali sana watoto wambande, haina kubali sana kumdogo pakume, tuende hapo mwanangu kicho. Haina kubali sana watoto, watoto wa mtipesa.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DatiSafi.com.